www.nextkingmusicco.ke. Smoke something.
Tunadishi ata yego pasua. Sina pressure kani fomi na kuwa. Mejipini na waroro wanapenda chafua. Attitude kaya madha karua. Kani meeting itabidi umetuma barua. Dustbin ni mapako za shua. Na unashanga mbono fati tuma demu wakishua. Kani ngori na jificha karura. Nina shimo mingi manzeta kuliko sungura. Chenja mbao eneza shika metura. Chwerea sambu metengenezo na nyama ya chura. Ai, ai, na iwake. Na iwake. Mi kani beat na uwa. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau jui utajua. Mi kani beat na uwa. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau jui utajua.
Miate Empress netwa Alejandro. Nimetoka pale chini manze dago. Juzi nilikuwa ndani kanjo. Kesi yangu ati mini boy fajo. Imekuwa siku mingi tu msako. Mi upatanga malap dance na vako. Na mademu wangu wote ni wangambo. Mini one time killer kama Rambo.
Anambo na madiaba za
manjaro. Manjaro na madiaba za kanambo. Mahanda suki kulanga mafado. Kutia mchani na kumishi mambo. Naiwake. Naiwake. Naiwake.
Mwanza kama penzi amenizidia. fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow but kwenye motion. Nini fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow but kwenye motion. Mama ni take. Ni take nye ni take. Una security. Paka mapepo zangu zina vaporate. Hapo juu baby vaporate. Mwenza kuchini nifanye kama glory shaker.
Ebwana mkunaji lime mkutapele. Michezo Selina kucheze ya nanywele.
Hallelujah, yeah. Utasema hallelujah, yeah. Hallelujah, yeah. Utasema hallelujah.
You know what I mean.
Yeah. Niko game in the. Nina peg nigga poster in the head. Me see come on head thinks it a change position, but I don't have to bang. Yeah, me gonna drinks na my yanks, drinks na my yanks, wait, come on. See me gonna drinks na my yanks, drinks na my yanks, wait, come on. See to gonna drinks na my dem, drinks na my dem, wait, come on. See to gonna drinks na my dem, drinks na my dem, wait, come on.
Sini furahije na kuna die game. Kasindano kame jame. Karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogili kimbonyosi. Nika juja juvile kakotika. Piga deki na bado kana pika. Sema teke na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makala kirombo sani na chesta la fushot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo nina mide.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, wake kamo. Sini kona drinks na my yanks, drinks na my yanks, wake kamo tu. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, wake kamo. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, wake kamo tu.
Situ pewe zile ndoro, zile zi ufanya mini go hadi moro. Zile zi ufanya tunakosa mamoro. Snipe morale, amsha usidoro baby. Gurumisha isonge, nikuwekele kama carbon paper. Leta diambo, kipusa fanya mambo. Hadi waya ishike mitambo. Juhi bunde, imebeba mboro goto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Hii bastola imebeba mboro goto. Rungu kienyeji hapana gedongo.
truth. I've been dressing up for you, then you leave me in this room, pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. If you really being honest, if you really want this, ooh, oh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh, oh. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Say my name. Believe you. I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you.
www.nextkingmusicco.ke.
Girl, yeah, she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine, girl, umeniroga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki wakislim wakikonda. Wasikia tu ma ouch tuvidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mpaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na pireza. Big chill kwenye club wanacheza. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia.
Toka tao hadi doni na wabeba maombao. How how, na wabeba hadi how. Now now, juu juu kakarao. Beba, ndo tuwashe angalao. Nina heshma, so sipendi madalao. Yeye na yeye, hadi tutoe njeve. Toza bina belt, tumebeba mizigo kama mama wakikomba. Wa, I swear, niki mcheki mina melt na. Ako Niko aware leo siku nitachesa. No fear juu nimejibeba masipis kama DJ. No sweat usiku bila vest, no dress. Game pole pole kama chess. Na after that za kubeba kila place. Queen na crown when you empress. Pesa mingi nimebeba ni kuimpress. Nina interest kwako nisha invest. Stilo
wabebe wasikia. Wabebe stilo wabebe wasikia.
Baku handle the way you take me to the end. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, I give you baby cargo. Kidogo chango na chango, ongeza chonjo madojo. My sherry koko, wabaridi ni peyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuranoto. My sherry koko, wabaridi ni peyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa noto. Paranawe, paranawe. I want to see you dance. Paranawe, paranawe. I like the way you dance. Paranawe, paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe, paranawe.
Mando, hivi unasokota, jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota. Boy changa DJ yokocha
wanamaliza.
Pretty girl nasty, nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepiga basi, sura mbaya dawa ya kemeka. Uwe kiwembe takula kiporo, nimeshapenda sijui kasoro. Kirembe uwe mororo, kama huna shepu vangi godoro. If you want my heart, I'll give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. Masheri koko, kwa pariti nipejoto. Undo ituange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe, paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe, paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe,
katamu mina kajua uwa. Na kanabodisha uwa uwa. Ulini pipili sinapu na vima uwa uwa. Kidomo denda ngozi murua uwa. Ausha, ashawa, pauka, pakawa, inuka, pagawa. Sinduka, mandawa, induka, kagawa, karuka, mabawa. I want to see you dance.
From the motherland, from the motherland, Kenya, to the streets, Mr. Next King. Yeah, yeah.
Moti alife, orimi kole yabane. Aho bad bele wati sabakwe. Kutek badu hunde jalifite. Ola tobi ya mekpari woye. Owa tobi ya mekpari woye. Mata tobi ya mekpari woye. Kpari woye, eja mekpari woye. Moti bano. Moti bano.
I'm the man, I'm the one that got the bigger man.
Yeah.
Baby, oh, I rip the bitch until it's fine.
Yeah.
Over popcorn in the bullion van.
Yeah.
I be bad, yeah, you feel not the fine.
Yeah.
I see I got your shoes, but it's issue.
Yeah.
Want it cold, but I don't go with you.
Yeah.
Bad job, so I want to fish you.
Yeah.
But I need that bitch to force, make I miss you.
Yeah.
Busy at the money, my bad DJ.
Yeah.
Over freaking, freaking, what my favorite play.
Yeah.
I like the way you shake down the tape.
Yeah.
Job bump, bump, you got that bump it.
Yeah.
Put it on me, I'm a malasso.
Yeah.
Come up on a trade, I'll
push you, yeah. I just wanna call you, I hold you, yeah. With the love of Benny Papula, wash you.
What's it bad now, what's the elevate? Oh, you me, call it heaven, eh? I'm bad, Bella, what to suffocate? With the bad, you want the jelly for cake? All I told you, I'm a party with you. Oh, what told you, I'm a party with you. What the told you, I'm a party with you.
Yeah,
party with you, yeah, I'm a party with you.
Yeah,
what's it bad now?
Let me look, I have a living too.
Yeah.
If you believe in, I'ma have a living too.
Yeah.
While I waste time, I should cook up.
Yeah.
If you write shit, I wanna cook up.
Yeah.
It's all okay, I should cook it.
Yeah.
I'm gonna suck it.
Yeah.
I'm gonna fuck it.
Yeah.
I'm gonna feel love, I'm shame, I'm okay.
If you never see you, no go sleep. I thought you go be body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka nine. If you never see you, no go sleep. I thought you go be body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got.
Mr. Next King, Olinda prevents parties, sound hearing, and DJ services. Call 071-216-473. Donna and the Real Warrior.
Baby, baby, oh, yeah, me all of this. Me, I know the kiss, I know the terror. Me, I know the drink, come dry. Now I take Uber from your side, oh. Body, they do me like say I billion, 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 billion. Begging my money in billion, 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 billion. Pay to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys, they follow me, yo. But this your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to feed you.
If you never see, you no go sleep, oh.
Chaka,
I swear to God, your body nice. Inapenda nikone kila siku.
Chaka,
asubuhi jana paka nae. If you never see, you no go sleep,
oh.
I swear to God, your body nice. Inapenda nikone kila siku. Show me what you got.
Oh, mama, tente ma, tima tipa tete ma. Oh, mama, tente ma, aya tende tete ma. Oh, mama, tente ma, tunga tunu tete ma. Oh, mama, tete ma.
Next game.
Tete ma, yani kama umepe. Tete ma, yani kama umepigwa shot. Tete ma, kipe migenisho ya robot. Tete ma, ukutani hadi kwenye kochi. Tete ma, kwenye giza mama shika tochi. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukofa, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Aya tunde tetema, oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tunde tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Aya tunde tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tunde tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngata.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipulisa tarumbeta.
Asa woza, toza, keza shogoroza. Kufachali kama mende.
Maria Rosa,
poza, tungili megoza. Tuende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go kolo, kolo, kolo. Ukinune tumye toro, koro, toro.
Sani pesa digi digi.
Wash.
You know ya digi digi.
Wash.
kaka siki siki.
Leo utafanya kuliko ulivyofanya jana. Fanya ulivyofanya jana. Fanya, 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 fanya.
Nina madeni hadi kwa mama mboga. Nina madeni akili ukatanuka. Bila naona kasha anza kunuka. Usiposhuka baba leo katanuka.
Fanya.
Natumia storobong kusema vile we ni dom. Na beat vile ina gong. Hebu sifika kwa hingo. Natumia storobong kusema vile we ni dom. Na beat vile ina gong.
It's DJ Next Gen. I love you.
Mwabu chini rukin. Then you sexy girl and listen and I'm fit. Watch girl I'm open and I do the damn thing. You be that for your wife and I'm dancing. Sing. Shaku wine, shaku wine, shaku wine. Watch every girl and do the shaku wine. Shaku wine, shaku wine, shaku wine. Watch every girl and do the shaku wine. Shaku wine, shaku wine, shaku wine, shaku wine. Watch every girl and do the shaku wine. Shaku wine, shaku wine, shaku wine. Watch every girl and do the shaku wine. Come to me, love. Then you bubble, then you catch on to me, love. Then you ticker, then you tack on to me, love. Then you back up with your one for your knee, love. Me girl, you fine, oh. Got my money, baby, when you shock a wine, oh. Back it up and make me stop it from behind, oh. Me love it when you get mad and get psycho. Whoa, whoa, whoa. Shock a wine, shock a wine, shock a wine. Watch every girl, I do the shock a wine. Shock a wine, shock a wine, shock a wine. Watch every girl, I do the shock a wine. My mind, shock a wine, shock a wine, shock a wine. Watch every girl do the shaku wine. Shaku wine, shaku wine, shaku wine. Watch every girl do the shaku wine, wine. Every girl a road a do the shaku wine. If you can't do the dance to the back of time. Every girl a trickle love me can't keep track of time. Little gold mine coming like me make a proper fine. But she a catch it till the whole place bite up. My name a stand up in a line and a line up. And if she in a tight skirt that a ride up. Me girl you know me love it when the shaku wine up. Shaku wine, shaku wine, shaku wine. Watch every girl do the shaku wine. Shaku wine, shaku wine, shaku wine. Watch every girl do the shaku wine. My mind, shaku wine, shaku wine, shaku wine. Watch every girl do the shaku wine. Shaku wine, shaku wine, shaku wine. Watch every girl do the shaku wine. My mind. Oh baby, me know you lonely. Come show me, kill me with the shaku wine. Oh baby, me know you lonely. Me gotta trust me.
Drop it down, baby.
shake your twist. Show me you want to see alichokupa mama. Yeah, penzi ni shere, penzi pia vita. Tugombane patane siri yetu ya ndani. Aga, unapome stare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo, kanishusha thamani. Penzi langu sicheze kachura, iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchipu the rule, I make chance.
I make chance.
Oh, maina, moyo wangu mwenzako mimwe pesa.
Mimwe pesa.
Isike kufu, kwa mapresha ufungwa iwe kesa. Asa, usitishwe na ya.
Kuna vile ntaungua na maziwa jo Mr. Pumua kuna jebe na Mr. Kijua ukondethe na Mr. Kijua niko riang na mademo mejibeba afadhali mpige kuni mejiweza kani ture kolo jonsha mkemba lenga sura mite pidi nimemcheka kako jaba niko jaba na machempa na mastingo zile ngori sieta hepa alizi choche round 3 ya kateseka piga dry dry chisa uliweka zima bulb na ogiza iko beta. Unda home sita pigo hadi ngeta. Niko ring na bifuacha niwa. Zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilia bana uyo chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Siki nyanya, peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Tazadasa kufoma kubie. Leta shash niko ring na ma DF. Ongeza jag sina weng ya ma BM. Amangeo see you ride bila DL. Taka taka jenga kuwako chuki ah. Zimeshika juja make and cookies ah. Nina feel ka teacher on duty ah. See you happen hadi na suti ah. Na masle kuna bebo na nduthi ah. Na samosa ni zile za puthi ah. Unda sana kama na uthi ah. Guo fupi ni zile za uthi ah.
Nike modo man miu wanga rieng. Ni itasongo man penye na zitweng. Eko yo wamuranga na kamkoba ring. Kawagitha kaman neke sapi ring.
Miu washangwai hadi kwa baraza. Niko baraza Ashna mango koka saba. Zikishika lamba lolo chora saba. Lombo sa, lombo sa, adi mwage hada. Niko ring na bifuacha niwa. Zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilie bana uyo takua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Siki nyanya, peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring. Peleke na ring, peleke na ring.
Kiki wako na peleke na ring.
Siki nyanya, peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke
na ring. Siku na munde, silali bado naso. Kama ipo itakuje, kia lali nile kwa jasho. Ipo siku na munde, silali bado naso. Na mini ipo itakuje, kia lali nile kwa jasho. Kulala visa vioji.
Africa, stand up. It's DJ Next K. Serving up the streets. The streets. It's DJ Next K. The streets. We're on the streets.
Next K.
Let's go.
Kama ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Ipo siku na munde, silali bado naso. Na mini ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja.
Yata pita.
Hey.
Yata.
Mlo kutwa mara moja.
Yata pita.
Hey, hey, hey.
Yata.
Ado tunajikongoja.
Yata pita. Yata.
Usijihisi umerogwa.
Nijaribu mara kwanza wakaniambia sitaweza. Nikajaribu mara pili wengi wakasema nacheza. Mara ya tatu marafiki wakanzeveza. Mara nne hata kabla kuanza nikateleza. Mara tano nikafeli wakanibeza. Wengi wakaniambia siwezi faulu bila ya fedha. Mara sita nikasita nikasikia sauti kinita kwamba maisha ni vita, je unaweza. Mara saba mambo yalijiongeza. Kila ninapanguka nainuka najisogeza. Napopata kidogo na kiwekeza. Maisha chuo kikuu wapaswa kujiendeleza. Mara nane I'm the man now we'll rise up. King down the jungle always keeping my head up. Usikate tamaa.
Ongeza juhudi tupambana.
Sitting on the top of the world I'm in the way.
Siku na munde, silali bado naso. Kama ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Ipo siku na munde, silali bado naso. Na mini ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja.
Yata pita.
Hey.
Yata.
Mlo kutwa mara moja.
Yata pita.
Hey, hey, hey.
Yata.
Ado tunajikongoja.
Yata pita. Yata.
Usijihisi umerogwa.
Yata pita.
Uda.
Yata.
Najua unapata tabu sana wanakutukana. Yafikirie kesho yako achana na jana. Najua hata ndugu wa damu wanakukana. Haya maisha ni vita yapasa kuyapigana. Hujapokea mshahara jikaze bwana usilie. Ongeza sana kazi na sala mama mtilie. Maisha ni mapambano halisi sio nguvu ya soda. Usisubiri ugeuzwe punde ukabebe boda. Niko pamoja nanyi wanangu wa boda boda. Dua zangu siku nanyi mama zangu wa mboga mboga. Unapitia mengi ila mambo ya endi. I can, I must, I will come a man. Fundi get it, piga kazi kwa bidii uweza kesha. Unaweza
one by one, let's go, 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 the type of girl I need. Anangozi safi na ameshiba. Usinipe kama kawaida. Nipe kama umenyonya wida. Like a bubble gum, gagam. Kinipa nipe vyote vya haram, haram, ram. Rojo, rojo, zam, zam, zazam. Unapoleta kwangu nita kam, kakam, kam.
Chekita, 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 chekita. Tingika, 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 tingika. Lupita, 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 Lupita. Tingika, 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 tingika.
Kino kisu kama Shakira. Mitetetemeko kama inapochezwa baisho. Shangwe tukicheki mpira. Nikipita, nikipita, tunasherekea like goal. Miti tu kutima, kile licho washa weze kukizima. By goal, miso mkulima. Minapenda nyama, 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 nyama. By go, 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 go. Kaumeja za no, 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 no. One by one, let's go, 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 go. Kaumeja za no, no.
Africa stand up, it's DJ Next King.
Chiquita, chiquita, chiquita. Chiquita, chiquita, chiquita.
Zero, zero, one.
Tingica, 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 tingica.
Away the pen, pore kwa kuchelewa, si unajua foren, na wapa vidonge kutuliza complain. Sijebeba kama pambo, akili nimetega kwenye chambo, fulu chaji na fulu bando, ukileta so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize, ila kama mapepe, tulize, sema naye. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe, wezi kusuia mvua, wacha ijeshe, sema nao. Utawawa bure sijalala, nimeficha tu makucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, speaker zina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah, mama sita, take a picture, tunakikisha leo.
Leo, Leo, Leo.
Hey, maweke warete mpira kati. Nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumvi paka kwenye chai, hii ya leo kali. Mebugi step, webu cheki cheki, if I'm not mistake, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, ya kuna kukupeti peti. Ana maseke ukitepe, muulize, ila kama mapepe, mtulize, sema nae.
Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Bring a rag a rhythm like it's so free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like a bossy.
Bang, 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 hey.
Hey yo, itches, tell them what they gonna take the piss. When you step, you step out to that turn up in a diss. Body comfortable, I'm a physically fit. I'm a brown and sweet, just like the chocolate.
Yo, Wiley,
them ones don't like me. They're done a pretty, pretty with the okra body. Shut down in the city with me back, y'all pussy. Every man want a piece of me. The back of them a papa, them a bun we. Man want wine behind me, me have a move kind dusty. I'm looking for a brother who got hella pounds. 079, baby, I'm a hammer, did you shop?
Bossy, bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's so free. Bossy, house on the coast, G. My money so long, it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Ayo, Sean.
Ayo. So when me spitty body ready, maybe gala get with it. Spitty body ready, maybe gala get. When me spitty body ready, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, that's a trouble. Why you give me this something, now turn it around and bring it. You're pressing it back on and on. If you push that button, my girl, don't bother, go and tame it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base. Step London and mid on edges. Is it?
Awesome.
I came to rap it up, do my thing. Sabi put me on the gram and a remix thing. Full time Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect man, get a slap on the chin. Man a king in a top ball, Larry. Man a big DJ, Hawks, Megan and Harry. Boss, yeah, man a boss, yeah. I make your girl melt like a toasty. I'll be this way someday. And I write for myself, no ghosting.
He's a boy, got money in a bank on. Ready to roll and raise up this tank on. Got the girls from someone to Hong Kong. The girl them champion. In it.
Bossy.
I'll be
Bossy.
City boy.
Thank you.
Come for me. One over 50 with me. She
came to next.
She wanna spend all her life with me. Oh yeah, yeah. How many goose, how many jazz, I'm out there. Amenishika taka moyo sisi. Oh yeah yeah.
Kerenze anani bania, anani achia. Hakini baki dogo mina changa nyikiwa. Anani bania, anani achia. Hakini baki dogo mina changa nyikiwa. Ibe yo, 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 te. Ibe yo, 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 mama. Ibe yo, 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 te. Ibe yo, 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 mama.
Your beauty make a bad man demi cross this border. I go risk a returns in me shoulder. Make a little little dance, but think I inject a body, 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 brembe. Then where you went, but see pole pole ka when you koroga. Tunguliza mtana ganu meni yoga. Kami mwele mtima nina vete tema nipo hoi, hoi, brembe ndem. Well for my belly, smile like Rihanna. Nilipo kukuta ikuwa kesi kujuana. Pony mwangu mefika, like my banana. Mimi na we kwetu kwetu wida kupeana. Come on, oyo, 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 oyo.
Ya puse.
We
wenye chuki hao wabaki na fitina zao tuachane nao mapambane na hali zao wenye chuki zao wabaki na fitina zao tuachane nao mapambane na hali zao oh eh eh
Shaka, apo kuna vile uyo dem ana dime julu bang.
Ana dime julu bang.
Walisi ya kwanza imeti wakadhania wata maka. Bungi ilikuwa mwona sasa wana dime julu bang.
Wana dime julu bang.
Jiga anatoa kafaya kazile za designer. Lakini ngoku pale kize ana dime julu bang.
Wana dime julu bang.
Unapigwa rukuchu inakam kama ringis. Usishangaya shangilia kuna feelings. Mdeman ashanza kudai remix. Refix to lyrics buda take it. So baby zidi kata tempo release. Mjulu bang gang gang skiza hii. Kwenye flow anakatika visimple. Na ukisikia mjulu bang seti pongi please. Wana die mjulu bang. Wana die mjulu bang. Wana die mjulu bang. Julu bang inakam tuna pongi iliji. Wana die mjulu bang. Wana dime julu bang. Wana dime julu bang. Julu bang ina kantu na pungi iliti.
Kana rombo saji ya form ya kudiste. Figa 1+1 misi mistake. Julu bang fanya kazi magiziste. Tupa luga bana bonga na kasiste. Dope boy mina leta mjulu bang. Kali ya seti kao koko bang. Sika kawaba kana dime julu bang. Cheki kana wabo kana shika mjulu bang. Niko jiko ni magizani misi yoni. Mina teka hizi pungi zote zote gongi songi. Mingi josi bungi siku teki kasi yonji. Uki dime julu bang. Baby kuja mda kute.
Wana dime julu bang. Wana dime julu bang. Wana dime julu bang. Julu bang ina kam tunapungi iliti. Wana dime julu bang. Wana dime julu bang. Wana dime julu bang. Julu bang ina kam tunapungi iliti.
Wafuki wanadhani ati niko majing ting. Wana dai saku nikata mabling bling. Kize awajui niko rada maskin. Julu bang heavyweight nishakuwa king king. Yellow skin step again nishakuwa big ting. Kizi tulikuwa home run na kiki. Ana haga kize hiyo bado ni big ting. Toko ilibindi ameamka kwa kiti.
Julu bang. Wana dime julu bang. Wana dime julu bang. Wana dime julu bang. Julu bang ina kam tunapungi iliti.
Mr. Next King.
Dema kipita wana guruma. Akijipa wana piga bila huruma. Mirako baby zime nice na chachisha. Na shika jaba tuto zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sida, Karo na Natasha.
mayen.
Na mayen.
Kani dem anaspin na mayen.
Na mayen.
Kakioma na shikisha na mayen.
Na mayen.
Zikishika ana drive na mayen.
Na mayen.
Kwa mini endo lize bora ye.
Siwori nimefintika kulikuwa na kaja mflani bad tumekapita pewa tozi kuna nice twende dance flow najuka dupa umefunga nipe dhudha yo kisinganga toka chini jiki kyangu kimese nipe sita mbili mbili wa mnyenyezi nikupe ukimble kinaanza kukukuza unafla na kudema dema nikushike filthy wa high chal kito kwenye mic na zitama kwenye flow niwa bamba mnipenduru niwa shuo niki flow
niwa shuo niki flow niwa shuo niki flow
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
Mesha wote wakatema tonga tonga hadi ikalia hadi ikatema buda amezima ndani ya kisima aki hit so right you can call me Mr. Right down and up I can pick it up baby drop it them off wanna see you on your bad suit know you sweet like the way your mama cook keep your hands to yourself never dare touch my seeds nigga I can pop it off nigga I can pop it off
ha 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 team memorize